nakyo wabafayo ku nsonga ezabanakaza dda ebeggwanga baagala maanyi n'enkizo biweebwa ebifo abakyala mwe bazaalira okulaba nga tebityobola kitiibwa kya maama n'abaana bazaaliddwa nebyogeddwa ssentebe w'olukiiko olw'ekitongole ki Save the Mothers East Africa Honorable Sylvia Namabidi aliko mubaka omukyalo w'emitiana babadde akwasa eddwaliro erya Mukono General Hospital ekifo awazaalirwa eky'omulembe ekyazimbiddwa nga kino baakigaziyiza okwongera ku muwendo gw'ebitanda n'ebikozesebwa okutuuka n'omulembe ku ddwaliro eriri ku mutendera ogwa General Hospital.
Kigendererwa kyaffe kwe kulaba nti teri mukyala oba mwana muwere bafa omukyala ng'azaala oba omwana omuwere ng'azaalibwa wano Uganda abakyala 16 buli lunaku bafa nga bazaala kati kigendererwa kyaffe kwe kulaba nti tukendeeza ku muwendo ogwo ogw'abakyala bafa nga bazaala tukikola mu ngeri nyingi tusomesa nga tuyita mu Uganda Christian University wano e Mukono tulina masters in public health leadership ate tulina program eya mother baby friendly hospital initiative yeno gye tukoze wano olwaleero okulaba nti embeera eremesa abakyala okujja mu ddwaliro okuzaala tujimalawo tulongoseza ezaalira abakyala ebazaalira tugaziyiza leba tutaddemu ebitanda ebipya mukaaga ebizaalirwako eby'omulembe.